Ekitongole kivunaanyizibwa kuwandiisa abantu mu ggwanga okufuna endagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIDA mu disitulikiti y'e Mukono kitegeeza nti kati essira kiretadde kuwandiisa baana bali wansi w'emyaka 16 okufuna nnini namba bbaluwa z'obuzaale n'ebiwandiiko ebirala ebibasobozesa okufuna obuweereza obw'enjawulo. Akulira ekitongole kya NIRA Mukono, Edwin Wesonga, agambye nti baakizuulanga n'abaana beetaaga okufuna obuweereza obw'enjawulo obwetaagisa okuba n'ebiwandiiko ebiri mu mateeka. Wesonga asabye abazadde okozesa ekiseera kino eky'oluwummula okuwandiisa abaana baabwe.
Abaana tuwandisiza ddala okutandikira ku mwana eyakazaalibwa, era ky'oba olaba nti Mukono wano ng'oba otambula ku malwaliro nga General Hospital gazaalisa abaana bangi, twateekayo kompyuta ziwandiisa abaana. Waliwo abazadde nga omwana ono ayagala funa birth certificate afune insurance, so twateekawo nti abaana tubawandisa okutandikira ddala ku eyakazaalibwa. Mbakubiriza mwenna mwenna, holiday eno muleete abaana tubawandise, kubanga waliwo obuweereza omwana bwatasobola kufuna nga talina nini namba. Obuweereza obumu ye birth certificate, ate birth certificate ya maanyi nnyo okubeerawo mu bulamu bw'omwana omuto.